avenue le Seigneur.
Ni peine ma force, ni peine, ni peine ma force, ni peine ma force, ni peine, ni peine, ni peine ma force, ni peine ma force, ni peine ma force, ni peine, ni peine, ni peine, ni peine, ni peine ma force, mon frère de l'autre. Ni peine ma force, ni moi je God. Ni peine ma force, ni peine ma force, ni peine ma force.
Nipe nafasi, nataka kumshukuru. Nipe nafasi ili niweze kuimba. Nipe nafasi, si the alpha tena. Nipe nafasi, nipe nafasi. Book of John inasema
kuwa God alitulaa.
Then akadu
akatend this only song. That's what we believe in him shall not die.
But what?
Atakuwa na that life long.
As in what?
As in he left lasting life.
That's why na kuomba unipe nafasi.
Nipe nafasi ya praise the Lord.
Nipen of us, nipen, nipen of us, nipen of us, nipen, nipen, nipen of us, nipen of us, nipen of us, nipen, 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 nipen of us, praise the Lord. Nipen of us, we worship God. Nipen of us, nipen of us, nipen of us, nipen, 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 nipen of us.
So, Najwa wanna interrupt program, but I wanna explain this. Jani kidada, kwa kweli Yesu Mola amenitoa fana, hata mkatae kumsifu inafaa. Kwa shida zote nilizozipata zimejana life poa wami ninaipata. Vijana sini poa mkijipanga zagani ya kufuatana na makanga. Leo ni leo tumsifu mkozi kwa kuwa ye mwenyewe ndiye mkombozi. Amini amini so tumpe sifa na thanks be to God, thanks be to Mungu Baba.
Nipe nafasi, nipe nipe nafasi, nipe nafasi, nipe 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 nafasi, nipe nafasi. Nipen of us, nipen, 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 nipen of us, we praise the Lord. Nipen of us, we worship God. Nipen of us, nipen of us, nipen of us, nipen, 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 nipen of us.
Wajibu wote mulazi ata waangusha. Juni yeye alipromise kuwa hata turusha. Toka zile enzi zaki na Elisha. Baraka za kazi tekwe tuzi hukamplisha. Food tuna get life full of joy day. Start night in a end bila zi pressure. Mr. Sister keep fit na kuregesha. Walio na sins wote ye atawapisha. Word of God amina wahimiza. Walio na hope wote ye kuwatuliza. Watu wote tuendele kumtukuza. Shadow of the valley of death tuweyangamiza. Book of John tuamini inatupa the reality. God yuko now yuko there till eternity. Let's celebrate to live to Christianity. And thanks be to God, thanks be to the sovereignty.
Depend of us, depend, depend of us, depend of us, depend, depend, depend of us. Depend of us, depend of us, depend, 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 depend of us, praise the Lord. Depend of us, we worship God. Depend of us, depend of us, depend of us, depend, 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 depend of us. Depend of us, depend, depend of us, depend of us, depend, depend, depend of us.